Mwole Kampala Capital City Authority kiraze nteekateeka y'okutondawo emirimu egiri mutwalo mulamba mwaka kaaga mu ebitaano eri abavubuka mu nteekateeka y'emyaka etaano etandise n'omwaka gwa 2025 okutuuka mu 2030 okweterwa divisioni zonna etaano ezikola ekibuga Kampala okusinziira ku bibala okuva mu KCCA we butuukidde leero nga bamaze n'okutondawo emirimu egiri mu 2033 era nga bakozesa nsimbi ezaateekebwa mu nkola ey'okulaakulinya omuvubuka wansi wa Parish Development Model. You know, bikakasidwa kuli ekitongole Kampala Capital City Authority Charles Pavuzeki wabadde ateeka omukono ku buyambi obwa euro mitwalo abiri mu omunaana ezigenda okuyamba abavubuka mu kibuga Kampala.